ebeni ne mebisia welo gwa sitinya ogwara no tutezi nuno mwana mazi mwanne umunna mazu munna aisrendo ka unu chelia nampu na uoduru na rerika oya meraiti wewe rosi webiata webi jundu ka juju wena siha kedi emenu numo ogwenye mwanya ajadu mundine enwe one nanna mandidi menele pure water mandidi menele ayambuali dichiche kedi emena haye jenu nuka mundi suka nakocha ego sinoke we law school nakosi sa ego ha sinoke weru nogu mana na chazu mogwenye ega weru chanya bu school ofu mogwenye atulege jilu school ha ama ngunzu akwukwa ya bu school ofu mogwenye atulege jilu ya bu nogu haya balu ha mwa nine jiegi ju nogu and haga haga unkwe na disamu nogu hatulego eji welu I went as in this suka, get the monkey home. In this suka, why? In this suka, why? Oh, give me no, ya, Nalumuna, ye go low, Napuka. Nalumuna, ye go low, Napu. Oh, no, Lusayabu, Napuka. Oh, Makumuna, ya, Tulega, Gumaku, Ponayabu. Oh, no, Nalumuna, ye go, Lusayabu, Napu. Ayabalo, Ajemwa. Nina hemwe ego ije ya bunogu Haso kwe wetu ego Abunu munanya mwamu yere diotua Ni hemwe egi junogu Unu wabundi suka ya jekwe taota Sina hemwe oku kwe No ya melefaji mwa Manunu bundi suka ya alo Ofumo kwenye tuko kwego Unewekwe pobodo ibo Jenu nogu dichi chendolo unanya Mbuna mkwalono Umunanya mkwalono Ni hemwe kiju nogu Nagwe ina aso tukego Chochi haji welu nogu Ofundi suka ya bia kwa kahani ya mwananya Wezi ni wuko abu nezinu na umado munale Gagu hugo Tupu habia nye Wezi kedeba jwa wazi wepa Emezraibu ndi wafufweme Aiwena jundi siuka Kedie biwunu Unu nejana kosia yego Kewe law school Arucha school umakanyaga hagwe Aruchu nogu umakanyaga haga Nara treatment Aisirindu kunuzaye Kayemali ye biwunu Iemili ya balu jemelo na nabayeno
Nuka jiharia Nampunu ajuru na revika
Chiariano,
Luca Chiaria, Napono, Ajuru, Larica,
Unu Chiaria,
Napono, Ajuru, Larica,
Una Walis Nadunu,
Napono, Ajuru, Larica, Unu Chiaria, Napono, Ajuru, Larica,
Una Walis Nuku Nai,
Napono, Ajuru, Larica, Unu Chiaria.
Okunu gwaranyi sinachi keji po Maneru nabani iburu nkeki wepa yaripa Cheyari ya ifi nago mabukesi okuo Cheyari ya igi nago mbunu sasio Cheyari ya mwakonyuka cheyari ya Njo kweze mozo agwaramunu cheyari ya Chayaria, ewonduka, chayaria, njuka, chayaria, chayaria, chayaria,
chayaria,
chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria, chayaria
Ọzọ dị ka ibi esi ka ị jụọ unu. Kedu ihe kpatara na unu ji wee na-atụlụ anya asị, na-eme ụmụ ntorobịa nọ na be anyị ha na-enwe akwa alili, na-enwe obi mgbawa? Unu pụtụ na akpọkụ ihe akpọ krusedi na ihe akpọrọ adoreshon? Unu ejide asị na-atụlụ ụmụ okorobịa gụchara akwụkwọ na-enweghị ọrụ, ma ndị na-agụ ha akwụkwọ na-enweghị ọrụ? Ụmụ nwaanyị achadu agụụ na-egbu n'ihi enweghị ọrụ? Kwụna na-atụrụ asị gwa ha na Jizọs enye ha ọrụ, dowe ha na mmiri oil in the name of night vigil, oil in the name of adoration, mmiri amagide ha chiefuo. Ụfọdụ n'ime ha nwere BP, ụfọdụ bụ ndị na-amanye nimonia na-alụ, ha na-alụ ha nwụọ. Ị na-atụrụ asị na-agwa ha na Jizọs ga-enye ha ọrụ, wee jụọ ndị isi ụka, anyị nche niile esogo ji obodo a butela ya bụ ụka, kedu obodo bụ Jizọs na-enye ọrụ? Echego m mba ihe dịka China, China mara ihe bụ Jizọs, mana onwe onye China na-enweghị ọrụ. Maka gịnị? Maka na ndị isi ndị na-achọ obodo akpọrọ gọọmenti nyere aka China enwee companies, different types of industries. Ọ bụrụ na ịbata ofu village na China, ebe na produce akwa mụ na gị yi na lụta, nyere more than 30,000 people ọrụ na one village. Ọ bụrụ na ịbata n'ofu community tata na China, ebe na-arụpụta ụgbọ ala mụ na gị na-agba taa, nyere mmadụ more than 40,000 ọrụ. Ọ bụrụ na ịbata n'obodo dị iche iche na China, ebe na-alụpụta television dị na be m na gị tata, nyere igwe mmadụ ọrụ. M wee jụọ gị onye isi ndị ụka na-atụrụ ụmụnna ya asị na Jizọs na-enye ọrụ, enwe ebe na-alụpụta television na village mụ na gị taa, ọ ghara inye anyị ọrụ? The answer is no. Enwe ebe na-alụpụta ụgbọ ala mụ na gị na-agba taa na village niile nọ n'ala Igbo, ọ ghara inye mụ na gị ọrụ? Enwe ebe na-alụpụta efe mụ na gị yi na-alụ taa n'obodo anyị dị iche iche, ọ ghara inye anyị ọrụ? Anyị gụsị akwụkwọ, gamụnụ ga-agwa anyị eziokwu na ọkwa ndị na-achọ obodo julu folo ntutu taa na ha ga-arụpụtara anyị ụlọ ọrụ, ebe a ga-na-alụpụta ihe dịka air condition dị na baa itata, ihe dịka ceiling fan, ihe dịka ọgba tumtum, ihe dịka ụgbọ elu na ụgbọ mmiri, ka ụmụ ike nye anyị ụlọ. Kamụnụ ga-agwa anyị eziokwu dịka ndị unu na-edu, unu atụwala anyị asị si na ekwensu kechiri akaraka anyị, na-ajọ mmụọ kechiri akaraka anyị, nọọ nkụ nọ na village kechiri akaraka anyị, nọọ nwanne papa anyị kechiri akaraka anyị. Unu emegidego, gwakwa anyị na ọ mama anyị bụla anyị n'afọ, for 9 good moons bụ ihe kechiri akaraka anyị, nke mere ụmụ okorobịa ji zagbari nne ha ọsọ, nke mere nwa okorobịa ga-eje n'ụlọ ụka dị iche iche o jekwuo tait nye onye ọmara obodo o si pụta, mana eri arọ ito ụmụ ise gara aga, ọgwụnụ beho nne mụrụ ya tait, onye nu beho nne mụrụ ya tenko bụ ya wee rie nri, mana ọ na-akwụ ofu onye oshi kpọrọ onwe ya man of God tait and offering. Man of God ewee na-agba private jet na-agba ụgbọala dị iche iche. Anyị wee na-ajụ unu, kedu ihe mee na unu agwa ha anyị eziokwu na ọ bụrụ na anyị enwe ebe na-alụpụta efe anyị na-alụ na ọ ga-enye anyị ọrụ n'obodo dị iche iche? Kedu ihe mee na unu agwa ha anyị eziokwu na ọ kwa maka na gọọmenti enye ha anyị ebe na-alụpụta ụgbọala na ihe dị iche iche na-enye obodo ndị ọcha ọrụ, n'ọkwa ya nwere anyị ji dị ogbenye? Mana na-atụrụ anyị asị na-enye anyị 100 days fast, na-enye anyị 50 days fast, na-enye anyị 10 days fast. Ụmụnna anyị, onye mechaa fast ọ ya bụ ọsọ. M wee chọọ gị nwa bụrụ ebere fada na anụ onu m, m wee chọọ gị nwa pastọ na anụ onu m, m wee chọọ gị bishọp na anụ onu m. Ị nụnụ gị na nwere ebere fada pastor, more bishop, na Ben Dutcher, then you make her fast. The answer is no. Get on your two lions. I go on a way. Nobody to work in Gabia Magosigolo. Macambechine can I go see Obodo? From one of the resources. Because when I am man, the game is a care grass, only up and over that honorable. And that one on the government. And then I trouble. And on the government, I hate you, bam bam, count on Apple. Where will they guy in a gun on a Dubai? They gun on America. They gun on a Canada. They gun on a London. Come on, this sugar game, look on a anyway. Where me have a peaceful protest. Get the constitution. Can we get where you're the natural body? Can we roll in factory? Can we get the China? Can we roll in industry? Can we get the Japan? Can we roll in industry? Can we get the UK? Can we roll in industry? Can we get the Germany? Can we juicy work? Can we get him here? Can we get to learn and see? Can we get a Tanyego? Can we get a Lago at your private jet? Can we get a Tanyego at your body? Costes can we buy? Can we get a Tanyego at your security nature and job? Mane de San Yoli Voy, Nastika, Coach Ebayem, Machineke, I still am for no sugar. Enough is enough. Ndeli elai. Nduke li elai. Mana hamani sayoso. Mwane mnuronu mwende gina kwa kofu. Emwe ho papa gikechi rigini. Emwe ho kwene mama gikechi rigini. Emwe ho mwende dadi gima kese kechi mwane. Iye mena muna gikusra kukwota na yekwe te holobo. Na yekwe nifanyi ye graduate olu tude ya kena longa. Ifanyi ye graduate olu na America tanda. Muna ge mwye. Yediye biya. Abu yi muna aru. Viene yelendo madaka, viene yelendo anomanaka. Abu na muna ge muna aru eba na mukuti wokuja no mukita. No bodo muna ge na. Okay nyanya aru imilas. Abu na muna ge muna aru eba na mukuta. E kwenti muna ge ne useita. Do ifoko nfo. Okay nyanya millions of people on. Mana ne na ya. Ndi na chobodo. Ekwe higi nyanyi unu olu dotwa. Mandi suka mwaitu wa sarobi. Awe kanto na habole. Sina hage buku chai. From the government. We channel ze our energies. To unseen seta. Ebe kamadu flu seta. Iwe nasai. Aime chaya bebebele. Uwaye. Tiwe die by fire. From year to year. Go to have grace. Them not a year 2000. When you're in a door, you agua la insaina. I got what I guess. Bebele makana jina no nansu bu. Jupua in a door, you. I went on my yamba. Namu guess. Bebele makana jina no nansu bu. Machu fu wena chubi. Kaya puta si ya bebele. Bekide ya bebele. A year 2000. Na 2003. Kedin ke kamma. I jump as one a year 2000 now come. Makani any nine go 1000 a year 2000. Was a 50,000 keta. In Kemala Guja Bulu Mibu. When I went in Suka. Weapon I came when off and all you not come, man. Oh no, well, what it takes. A unite together. They can de Fulunu Nanya. Where do lie me and I'm a protest? In Kemati Luther King in America. In America, what to work up for Reverend Martin Luther King? Bokuni Westio, enough is enough. We're Bokiana, a peaceful protest. We're just block our White House. Nkabe Bendo Chichi in the USA, Nano. We're not Chifa. We're not Sio. Obezioku. Neko Tarayaba di Kolu. Obezioku. Manebu nusi Afrika gota hi. Ayamas neba igana. Ya mere na icholo kovla inu nungo boda. Enyo nyocha tenkobo. onye ochi tenko bu Sabos na ndo ochi slave Na ya bo zoru na ya buzi nji somwele United States of America Ndo cha we baka Eze na chobo don America mba u baka simba Ni aga adendo ya biye weme Mati luta king we duru ndo ochi Nuruga wanu nonde na chobo do Na government house Yabu, emuma for peaceful protest Home attract The attention of international community Bundi na enyele nda ni mebu emebu aka no bodo Mabu na he mi apple peaceful massive protest Hawejo matilu taki kedi choka eme loge Osina choka eme abundoji ka hapulu kwandi mwe USA Inyonyo cha tenkobo Inye kwonyo ji tenkobo Ndocha wene na kate ya biye Oba hayali Hamari hage me Awepo Martin Luther King Wewele nyabu Iyo cholo wenye Ndochi wewe freedom ta Odi rekode Ya melonyo ji Ji wewe freedom today in America O Martin Luther King madi ibegi Biye melegi bonyo ji na wako tata kijewe USA Machine can win a quaggy sticky in my bar. Sit down and have peaceful protest. Martin Luther King in Melo. No Melo Tata. Onyo G at America for 8 years, which is Barack Obama. When I join this show, can get Nigeria. Get the Unumegolo. Get the protest Unumegolo. If our government no more, I eat him and I won't. Ni afreki ju no Igwa government no muanya inwe breast cancer na mo Ni afreki ju no gu Kamu no gemi edo twa Une we mo bi ojo We we rumu nai Ne ye haka crayfish Unu je go to olive oil Aro puta ke we ne si rice Ke we ne ye plantain Une we ye ne resi muanya inwe breast cancer Si amu oku kwe na olive oil ga wea Onye menu kuli ya nambuwa Unewejo bata mbili boholu Unanakwa yungu mwaidime Si amu pia Na haka amuka mwai hibu Uwejo oge Okwe bodambolu hibu lutata U one of the best country Nyelu mwai ha free medical deliverance And free medical here Kedunu jebulu mwai Kongi do no live for you, mukata mwa Onye mwe kidney problem Oje go wo live for you Onye mwe heart problem Oje go wo live for you Onye mwe liver cirrhosis Oje go wo live for you Onye mwe cancer Oje go wo live for you Ma no live for you, biye jesini No bodo nine na bende ocha Uwe na kwa kibonye na roga Jebu na oku Nemo spirit up na na woye From Akandoka Ihobu kuwayo Nemo ama akwa madu Nemo spirit na woye Tano bende ocha Ije konga Jebu na oku Ije uno peka mnanya Ana magwa kwa kwa jika mwende kifu kinanya Muma beza kandofo Nikwa konyi sindi wall of themselves Charity Foundation worldwide Onye chopta lo tu sogono more than 6,000 life undo Na nipo Manda boji roboto ibo zondo Aye tu jegi ekali madu 6,000 uno ogu Ewe nube honka ije silu Apota wai Nobi asende asende Ona free enemy Kama na emwe ikiju uno ogu Obona emwe longwalo Nkage jirolo Niso ya di otwa Aya chopu uno ogu Geography test. Here, Jamey abu na abu 480,000. So sebodi na banya abu na banyasa. And the badam. When I'm drinking one of the pure water, kima mugu ena nunu. Abu no doye kudoka. Imuleki je abu na. Abu no kudong magi. Imuleki je abu na. Abu no kute tiki mo muniyegi. Imuleki je abu na. Azo bonya mwana. onye ahụ nwasị na uche chukwu n'ọchukwu nwata na chukwu wero ụmụ na masị ọ bụ uche ndị gọọmenti na uche ndị isi ụka kpachọrọ inyere anyị aka. Anyị nọ n'obodo moto asidenti na-egbu anyị maka na ụzọ adịghị mma. Ọ bụrụ na anyị anwụọ maka asidenti kama ndị ụka ga-enye aka ka anyị jee ihe ndị na-achị obodo ka a doziela anyị okporo ụzọ. Ihe ọzọ ha ga-eme bụ ha gwa anyị nọ papa anyị sendịrị asidenti, nọ awa ọnkụ sendị asidenti, nọ awa grandmother sendị asidenti. Wee na-achụ gị Nwachukwu na n'olu m, gị nwa na n'olu m, ma ka esi sendịrị mmadụ asidenti? If the answer is no, enweghị onye ma ka esi sendị asidenti. Wepụta echiche a n'ime gị, n'ihi na echiche iberibe, echiche onye riri eri ka ọ bụ, echiche onye buru ụbụrụ ya, echiche onye bupụ batrị ya ka ọ bụ nọ. Maka na ọ bụrụ na ndị ụka sịrị ọrụ gasị, their church business ama ngazi n'ime. Ihe mere anyị ji anwụ ụlọ ọnwụ ike na moto asidenti maka na okporo ụzọ adịghị mma. Ije n'obodo ndọchi abụghịla anyị Baịbụl, bụhe ndị bai kristianiti. Ị ga-afụ na ha dozigidere ebe niile dozichie, na enweghị ebe ị nwere ike ịfụ aja na be a. Edozichekwa ụzọ, atinye kamera, ihe onyonyo nke na-amọnitọ spiidi mmadụ na-agba n'ụzọ. Ọ bụrụ na ị gbakarịa ona siga gbana n'ụzọ, ndị uwe ojii ejide gị, ije kwụọ fine nke ga-enye aka na mgbe ọsọ gọ n'ịma mgbazi ya bụ overspeed. Uwe jọbụ dị ihe ọdịnaba anyị, the answer is no. Kama ha ga-enye aka ka a tawa ndị na-achị anyị ụta, asa anyị nọ ihe emedebe. Anyị nwetara onwe anyị n'obodo, ndị pastọ na ndị revere na bishọp escort aga wee na-eresi anyị mmiri, na-asa anyị ma stika na moto na ọ ga-echekwa anyị. Anyị wee na-asị gị o, ọ bụrụ tata na gị nwa mmadụ na-eji egolu stika wee mado na moto gị ka o chebe gị, mana pastọ gị ji escort aga, nwanne m ibe onye riri eri, asị na ibe onye mere gịnị onye riri eri. Ọ bụrụ na gị bụ nwa mmadụ taa nọ na Naịjirịa na-ekpe ekpere ka ị nweta ọrụ, si na mmadụ ji gị nweta ọrụ, mana enwere ofu akara ebe a na-arụ pantị iyi n'ukwu na be nna gị, mgbe ị na-ekpere Holy Ghost fire na mmadụ ji akara aka gị nweta ọrụ, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ihe bụkwa onye riri eri. Ọ bụrụ na ị nọ na Naịjirịa taa wee na-asị o na pastọ gị sịrị na onweghị ngwa ya ọ bụla pụrụ imegide gị ga-egbu isi, mana inwe ezigbo ndị nche ga-echekwa gị dịka Amerịka si echekwa ebe ha, dịka Germany si echekwa ebe ha, dịka London si echekwa ebe ha. Nke mere na inwe nke ije ebe ahụ taa tụtụrụ ofu pie na ala n'afrị. Ọ bụrụ na inwe ihe dị otu a wee na-asị o na-enwere mmụọ ya echekwa gị site n'aka pastọ gị ma ọ na-esite n'aka kristianiti, nwanne m ibe onye riri eri. Ya mere anyị ji wee mepe anya tete n'ụlọ a wee kpọkuwe ụmụ Igbo ka anyị chi ya azụ n'omenala anyị, maka na omenala anyị bụ ebe si eziokwu dị. Mgbe ndị ichie ji omenala anyị wee na-ebi ezigbo ndụ, ndị nze n'ọzọ, ndị echila ọzọ n'obodo a naghị atụ asị, anyị wee na-akpọku ụmụ Igbo n'oge rugo mgbe anyị ga-echi ya azụ na njirimara ndị Igbo. Maka na tupu nwa onye oche bute ụka na be anyị, anyị amalụgo Chineke na-aza afa dịka Chukwu dị, na-aza afa dịka Chukwu Ebuka, na-aza afa dịka Ngozi Chukwu. E nwekwara obodo anyị dị iche iche a na-akparọ Chukwu na akpọkwa ụmụ Chukwu, mana e nwere ihe nkọwara ọhụrụ na nke ọmụma. Maka na ụfọdụ n'ime anyị chelụ na ọ bụ ndị ọcha buteela anyị Chineke, mana the answer is no. Tupu nwa onye ọcha abịa dịka m si gwa gị, anyị amalụgo Chukwu. Izizi onye ọcha bịara ebe a, ihe onye ọcha ji wee bịa bụ egbe na mma na chie wee bụrụ nne na nna mụ na gị na-anụ ọrụ jee gbuo na be ha. For complete 400 good years ka ndị ọcha bụrụ anyị n'ụlọ, kpuchaza anyị n'olu chi ya azụ wee bịa gwa anyị sị na Chukwu tupu okike abia ma ha ibewe golu tupu ha abia no mutasi nwa na be ana he bugogwa matakiri aho mutana be ya mere na tupu e mere tupu okike abia ma ayesizi na na fandi na nai ndai chobala hadindo ndi chop na lo fonu gwa inerita ofen sala no gwa na inerita ndi ndela ya ibuta ayesizi na na fa ha mere chineke Then I find the hammer. I find their own ancestor. In the hand of Paul, Paul Peter, Paul Silas, Paul Elijah. I will see you. Give me one Igbo. Rapro nena nage. Bo nena nagas. Bo your ancestor sasi. When about ancestors so nyocha. Malokwa no beloge. Muna giga up ancestors. Muma aka muna gina tala fukita ka isu kota. When it's really got to go to the world, if they were a one or two, to have a delicate job, can we catch a four? Now, how could 79 million of our ancestors through slavery, through torture, West Wake and Wagon, Ghana went to get Kija Nonomo, Mary Satch, came out of Uber Minis, and England, did you have your Bundy Bahai? We're not Noru. Afu bo mi la Jesus Lubeck. As na fu bo mi la bugini Jesus Lubeck. Fu bo mi ni bugida ni de bai bugida bugida bugida. We go afu 400 years. Watching it ne panya. Aya me la iti we mo baba kome na na busi eso kunando. Ne peni ne na ni we peni ne di chichi. Echo kibya so ye lai. Kaimwike malo, mayegechi kakonu, mwezi buno kwa igaleje na uhoba. Kaimwike malo, mayegechi kakonu, mwezi na kukumaka ya nago, na uhoba. Kaimwike malo, mayegechi kakonu, wandi na chobudu, kanya ya weslinyaye. Kaiketi ya ketenkaye, dikandi mwobudu. Kaimemeka, odela ina mwanike. Draina manoye, draina manafo, madraina manapo, stena chukwo kikabia.